ShankySupplier.com.
Kampani yangu kindamba bwana.
Kuna mama kazi taarifa, mama taarifa, kunda taarifa, dada taarifa, uwe kazi taarifa, mama taarifa, zina taarifa, dada taarifa, babu kazi taarifa, mama taarifa, zina taarifa, dada taarifa, uwe kunda taarifa, uwe kazi taarifa, na patumi nazo, uni nazo, na wewe unazo. Taarifa na patumi nazo, uni nazo, na wewe unazo. Taarifa na patumi nazo. Uni nazo na wewe unazo. Tende taarifa, mama taarifa, tena taarifa. Tuende na mafiroli tende taarifa, mama taarifa, tende taarifa. Tuende wakuta kukuru tende taarifa, mama taarifa, tende taarifa. Tuende na santos tende taarifa, mama taarifa, tena taarifa. Fuitika acha show za pigoro, analeta matambo kashundi ya kiporo. Nasikia kasome wa show ya munguru, hapana ajari mpanyipo ya wapuru. Watani wajade wanaitana utoporo, kaputi wazuna katafuta kuchuru. Nasikia kachia kisa ugoro, fuitika acha show za pigoro, analeta matambo kashundi ya kiporo. Nasikia kasome wa show ya munguru, hapana ajari mpanyipo ya wapuru. Watani wajade wanaitana utoporo, kaputi wazuna katafuta kuchuru. Nasikia kachia kisa ugoro.
What?
What is so good? Rakita pata si taarifa, mama taarifa, twende taarifa, twende watu wangu kwenye si taarifa, dada taarifa, twende taarifa, twende wewe si washiriki si taarifa, mama taarifa, twende taarifa, twende na baba chungu si taarifa, mama taarifa, twende taarifa,
boy taarifa we. Asa one ndio ni asa mtoto kafirwa ujue mwanangu sanga matembo ujue. Kachia mtoto ujue mwanangu jeusi mtoto kafirwa ujue
nasikia katua kweli kachia kweli kachia kweli kachia kweli katua kweli kachia kweli kachia kweli kachia kweli katua kweli kachia 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 is it time? Is it time? He jumped when he made up the time. Is it time? Is it time? He said, Prince, I think it's the time. Is it time? Is it time? He said, my beloved, it's the time. Is it time? That was it.
Achanti baba nasma
Suwa mtuoni wala mbagala Ajasari waki kumwa na nyamaha Kusoti kwa mzasi kalasara Ula nike kuwa mwisi nike pia yara Suwa mtuoni wala mbagala Ajasari waki kumwa na nyamaha Kusoti kwa mzasi kalasara Ula nike kuwa mwisi nike pia yara Faja, 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 faja Kwebu kuwa la mazwaja, faja Come to my room, what's what you're what you're what you're
what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're what you're
Yaman
Kindamba Gobole Mr. Mabom
ShankySupplier.com.